Izaga 26 verse 1. Njengeqhwa ehlobo nemvula ngesikhathi sokuvuna, kanjalo udumo alifanele siwula. Verse 2. Njengomzwilile ekuhambeni kwawo, nanjengenkonjane kundizeni kwayo, kanjalo isiqalekiso esingenasizathu asizi. Verse 3. Isiswebhu singesehashi netombi ngelembongolo, noswazi lungolomhlane weziwula. Verse 4. Ungasiphenduli siwula njengobula baso, funa ufane naso. Verse 5. Phendula isiwula njengobula baso, funa sibe ngohlakaniphileyo emehlweni aso. Verse 6. Othuma izwi ngesandla sesiwula, unqume inyawo zakhe, uphuza ingozi. Verse 7. Imilenze yonyonga iyalengalenga, zinjalo izaga emlonyeni ziwula. Verse 8. Njengobopha itshe endwayimaneni, unjalo onika isiwula udumo. Verse 9. Njengeva elingena esandleni sesidakwa, sinjalo isaga emlonyeni weziwula. Verse 10. Ingongo yenza konke yodwa, oqasha isiwula uqasha abadlulayo nje. Verse 11. Njengenja ebuyele ebuhlanzweni bayo, kanjalo isiwula siphinda ubula baso. Verse 12. Uyabona umuntu ohlaniphile emehlweni akhe na, kukhona ithemba ngesiwula kunaye. Verse 13. Ivila lithi, kukhona ingonyama endleleni ebhubesi esigcawini. Verse 14. Isicapha siphenduka ngezingibe zaso, nevila ecansini lalo. Verse 15. Ivila liyafaka isandla salo esitsheni, kuyamkhathaza ukusibuyisela emlonyeni walo. Verse 16. Ivila lihlakaniphile emehlweni alo, kunabayisikhombisa abaphendula ngokuhlakanipha. Verse 17. Odlula nje hlanganyela ukuxabana okungesikho kwakhe, unjengobamba inja ngezindlebe zayo. Verse 18. Njengohlanya oluphonsa izikhuni nemcibisholo ebulalayo. Verse 19. Unjalo umuntu okhohlisa umakhelwane wakhe ethi, angithi ngintelile nje na. Verse 20. Ngokuphela kwezinkuni umlilo uyacimeka, nalapho kungekho abancethezi kuyabohla ukuxabana. Verse 21. Njengamalahle othuthwini ezinkuni emlilweni, unjalo umuntu ophikisa ukuvusa inkani. Verse 22. Amazwi omncethezi anjengesibiliboco ayehlela kokuphakathi komuntu. Verse 23. Izindebe ezishisayo nenhliziyo embi kunjengesitsha sebumba esinamekwe ngamanyela esiliva. Verse 24. Ozondayo uyazenzisa ngezindebe zakhe, ubekelela inkohliso enhliziyweni yakhe. Verse 25. Lapho enza izwi lakhe libe mnandi, ungakholwa nguye, ngokuba kukhona izinengiso eziyisikhombisa enhliziyweni yakhe. Verse 26. Noma inzondo yakhe isibekelwa ngenzondo, ububi bakhe buyakwambulwa ebandleni. Verse 27. Omba umgodi uyakuwela kuwo, noginqa itshe liyakubuyela phezu kwakhe. Verse 28. Ulimi lwamanga luyazonda olubachobozileyo, nomlomo othophayo usebenza incithakalo.